umthandazo owodwa enginawo ngawe uyinenqwaba ezoba ingxenye yokulala lengosi yafresh namhlanje yilo okuthi njengoba sibheka uChristmas sengathi inhliziyo singalungela ukumukela sivuleke ukwemukela silangazelele ukwemukela ngikubingelele ngikwamukele engosini yafresh ngingusibonelo Bhithi Ngema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Kulezi insuku ezimbalwa eseyiselepha ngokuba kube usuku olukhulu uhlela ukubhekana kanjani uChristmas? Akube konke kukukhwishiza, kukusheshisa, ukuqeda zonke izinto emsebenzini, ukuthenga lezo zipho zokugcina nokudla, bese kugenqekela osukwini kaChristmas. Lona hlelo lwakho lona, uma kuyilona, nokho ungangizwa njengokwahlulela kulolu daba. Lokho kuyinto yokugcina olungayo. Uma kuthi lona hlelo lwakho, ngicabanga kuyadabukisa ngoba uma ufika kuChristmas usukhathele undikindiki. Uvese uChristmas uzwakala uyigobose elingenalutho. Manje ke ucabanga ngalokho. UNkulunkulu wasebenzisa iphakade ehlela uChristmas. Iphakade loqo kwabe kuhlelo lusobala nokho olujulile ngamandla. Futhi okwathi phambi kweminyaka eyi-700 phambi kokuba luzalwe lolu hlelo kulo mhlaba, wasinika umqondo ofuphi ukuthi lungani lolu suku. Isaiah 7 verse 14. Ngalokho inkosi uqobo yakukunika isibonakaliso, bheka intombi iyakhulelwa izale indodana ibiza igama layo ngokuthi Emmanuel. Yebo, sonke siyazi ngokushiwo ngoMaria ukuthi wayeyintombi nto, lokho kwenza ukuqiniseka ukuthi uNkulunkulu unguyise kaJesu ngokomoya nangokwenyama. Kodwa ukhile luhlelo owawuzovela ukuleli gama Emmanuel, echaza ukuthi uNkulunkulu unathi, Nkosi inathi. Lolu hlelo lwabe lungolukaNkulunkulu ukuzongena kulo mhlaba enjengomuntu uJesu. Ingakho kimi umqondo wenza uChristmas usukhathele kweqa awumuhle. UChristmas kusuke kuNkulunkulu ethi thushu emnyango evakashele kwakho kumbe kini, ilokho kanye esikugubhayo. Ngakho zenzele okuhle, lungela uKristu uyeza. Futhi lo Jesu ufuna ukuzongena nsuku zonke kwakho kumbe kini, kulo lonke uhambo lwempilo yakho uyafuna ukuthi angene abe ingxenye yalo. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Lezi nkulumo ungakwazi ukuthi mazi kubusisile uyithole ngeWhatsApp. Inombolo yethu ongachofachofa kuyo bese uyasithola ithi 067 706 0077. Angiphinde sihlobo, 067 706 0077. Inkosi be nawe.